Chakasidwa nti Uganda chasomozebwa kuwa obujjanjabi obw'omutindo bannansi olw'ebisale biri waggulu mu malwaliro ag'obwannannyini obutaba na basawo bakugu bamala n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Bino bibadde mu lukungaana lw'abakugu mu by'obulamu olwatuziddwa ku Sheraton Hotel mu Kampala mwe baakubaganyiriza ebirowoozo ku ngeri y'okutumbulamu obuweereza mu by'obulamu. Dr. Rose Byanyima akulira eddwaliro ekkulu ery'e Mulago agambye nti bakyasoomoozebwa olw'obulwadde olw'obudde obuwanvu abalwadde bwe bamala mu malwaliro ag'obwannannyini nga tebannaba kusindikibwa mu malwaliro amaneneko ekireetera abangi okutuukayo ekikeerezi. Dr. Byanyima agambye nti abalwadde abamu balemererwa okugenda obutereevu malwaliro ga gavumenti nga tebageesiga bulungi kyokka bwe babaseera mu malwaliro ag'obwannannyini olwo ne basalawo ate okudda mu ga gavumenti naye ng'ebiseera ebisinga obungi batuukayo ng'ebirwadde bimazeeyo.
Kyandibadde nti tufuna abalwadde bonna abali rifaadi lwakuba nti era tukyafuna bano abajja naye beereeta nga tebasindikiddwa mu malwaliro amalala era be basindika batera okusindika abalemereddwa era kyova olaba nti tufuna abalwadde abalina obulwadde obuli complicated naye oluusi rifaaro nazo oluusi zirwawo endala rifaaro osanga omuntu agenda mu private talina ssente zimala neyeesanga nga tasobola ne bamuweereza mu rifaaro.
Wabula Dr. Byanyima mungiri ya mwagambia nti na wankubadde basoomoozebwa olw'empuliziganya etali nnungi wakati w'amalwaliro ag'obwannannyini n'aga gavumenti naye tekijjawo obwetaavu bwa gavumenti kwongera kukolagana n'amalwaliro ago okutuusa obuweereza ku bantu ba bulijjo. Juma Fauzi Kavuma okuva mu ddwaliro lya IHK ku malwaliro ag'obwannannyini agambye nti wakyaliwo obwetaavu obw'okukuuma abasawo abafuluma mu matendekero n'okubasasula obulungi okutereeza ebyobulamu mu ggwanga.
We lack specialists. Now we do have them, but now the critical issue is that we do not have enough, and we technically have to share between the private and public the same specialists over and over. So with the lean team that we have now, we need to invest further in training and retention